Natafuta shamba ni mpande, nimemkafuka afande. Late night, niko na nare na iwake Mary Jane so loud she na speakers. Natafuta shamba ni mpande, nimemkafuka afande. Late night, niko na nare na iwake Mary Jane so loud she na speakers.
Natafuta zigi ni mfunge ni mwashe, nsipo mwashe na nichoma ina niwashe ndani. Nikiwashe na wawasha kushinda tanari. Nataka shamba ni mpande angani ni pie, yeah. Nikimwasha sizimia na nizima nafanya amini lale. Kijani kibichi green kama tea leaves za kitale. Na mreukia daily kama chaingwa na muendi ya popote futsu bishi bila Ferrari, yeah.
Natafuta shamba ni mpande, nimemkafuka afande. Late night, niko na nare na iwake Mary Jane so loud she na speakers. Natafuta shamba ni mpande.